Villain again, mazio, tatani nyayo days. Got the sauce, pia buddha, got the mayonnaise. Present opportunity, mimi nayo pace. Nangizwa na feel nothing, nyinyi malaya. I'll stand a chance kama David na Goliath. My sack was so small, sa zingine niko nje. Balancing to maisha finje finje. Villain mouth in a run, utatani na own peace. Ile style ni dangerous, if follow at your own risk. Keys to the city na provoke a complex. Ask your lady now what you're the caspoon. The older the fiddle, the sweeter the tune. As Bruce Mwiru mupite katikati. Nilisikia bangi ni tamu ikifutwa na wasiwasi. Ni jango la panje lion iko kwa kill. The perception of reality ni real. Tunakata kope kichwa inataka ka skill. Of course si du ndio na sabuni kwa kamba. Mindo yule utan, words in 10 numbers. Watangoja sana sunguch, siyo dormant. Kesho studio pursuit of zero na commas. Niko na stamina ka aroma. Mindo afungulia ka doma. Intellectual rhymes, twiggy use a property. Already committing sins, let's do it properly. Nampea the D, anajua ama G. Asiulize Q, apo najua meti. Awa mashofu wako na nothing to show kumbe. Labda wakule soko wa show kunde. A few struggles na blow punde. Pokea ukweli, wachana na realize. Lini bana mta realize. Fungua macho, open your real eyes. Funzo kwa kwanza nilipewa na mama. Streets ikanifunza cha maana. Ni focus on kesho, ni achana ya jana na. Justice kwa verse, tupatane after case na. Bado aminyo mouth, utadhani after taste. Siti kikulemea, enda ocha ukalime. Niko holiday Bahamas, kaka clothing na linen. We bado unaweka noti kwa women. God a many to a far blessing, sija dinda. Ata wakati nilikuwa njana, singeweza kuimba. Imagine tumbo yangu iliimba. Ati how comes you don't smoke, kwani ya mnagani? I say mimi ndo inspire bangi. Ghetto was not easy, ona vile siuka. Lazima wangalie past, ndo welewe future. Remy Martin na Ice Cubes na notes kama tuta. Capital Club Obama na cheka kwa ukuta. Vibe iko strong, ulimi iko groovy. Na chukwa city by force, design ya mbuvi. Chochana na msani wako mpatie praise tu. Koti natoka na maju kiosha ndechu. Mjanja wenu, nifala uku kwetu. Nipe my money now, no PD. Na give it to them raw, there's no CD. Wakuja na wapanga ka OCD. Tuna glitter kiundani buda no blame. Bila servant, there's no king.